I love this.
You my last hope, sininga fune na kuluza. Na you can see, yani za download na Tinder. Yeah. Uzati peza tapozi nga pano.
Zed Batney.
Eta mapepa tisaini lane. Ina jese sapo, sininga fune tisesa na futi, baby.
Audrey Tiggy.
Beta matiro na izu, mabati muna jodala, baby.
Wayo.
Nizae sako kalasti just for ya. Baby I'll try just for ya. But if you kakanga nishina pena nde. After you baby nzangala ule. Kemana wa strata. Nishiva my lover nikanga ye. Straight to the streets nkala ule. Kemana wa strata. Nishiva nikanga ye. Majize wana kamba. Olibe ali perfect si just in grace. Nisungile nikamba. Kemana wa. Kemana was shata. Desire sako kalasti just for ya. Baby I'll try just for ya. Kemana was shata. Kemana was shata. Kemana was shata.
Wayo.
Tika tika baby. After you. Baby nangala. Shiva my love and kanga ye. Straight to the streets nkara ule. Kemana was cha. Shiva ni kanga ye. Majize wana kamba. Olibe ali perfect si just in grace. Nisungile ni kampa. Kemana wa. Nisungile ni kampa. Kemana was cha. Just nisungile ni kampa. Kemana wa. Nisungile ni kampa. Kemana was cha. Nisungile ni kampa. Kemana wa. Nisungile ni kampa.
Kemana was cha.
Nisungile ni kampa. Kemana wa. Tiga baby, you my last hope. Sininga fune na kuluza.
Audrey T.
Na you can see, yani za download na Tinder.
Hola.
Yeah. Uzati peza tapozi nga pano. So, leta mapepa tisaini lane. After you baby nzangala ule. Kemana wa strata. Shiva my love and kanga ye. Straight to the streets kukala ule. Kemana was cha.
Zed Bat Music.
Baby take it on the lolo. Uza falling ila mufolo. Me no wanna see you cry no. Leka vasilize bana yamba nkono.